Swept the records.
I'm your DJ.
Dice sul cielo da Zietto Capana, viva Babbo e da Zietto quei viale nascato.
E tu è ne buona cubamba. E tu è lo stesso che abbiamo sio. E ne che mi sia vanya sia, ma non dice qua o a carine un sio. Ani sia pa di sauci, ani sauci sa cio 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 Uwe katu cheze babo siyo Ini sauti ya yon matolikicha Amchoto swari mdogo ni ya simeni apa Ini sile pale kori chini ya producer chevi Atu cheze churu kei Wekia 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 Oh ya la Ganga gamija Mwanangu mchoto ya sofa Wachoto wa nyuki rama kire Wachoto wa Ethiopia wasi wa pisi wezi Uwe katu cheze baba Uwe katena baba mboke wa ichana nuhabia Usini feche chimundu mungini wabia Esita kichenchi zimera nani wabia Usini feche chweda dokini wabia Esita kichenchi nilikunya kredis kiariwa Wacha mbona natania Nete na mifombia kenya Lecha jiti moja na mnaji Nilikunya kredis kiariwa Weda dona natania Lecha jiti moja na mnaji Nete na mifombia kenya Lichungi naona kina maji Dado shatu kwenye mitaji Naichaji tena na tena O tena na tena Masira tena na tena O tena na tena Naichaji nilewe tena E tena na tena Wabishi tena na tena Etena na tena, naitaji nilewe tena Etena na tena, wadishi tena na tena Etena na tena, piga kerele Wazwa maneo, wazwa kutumia Ejiongeze mita, mwanangu chilegwai Ajiongeze, jiongeze Weka tucheze baba, weka mambo Wai chana nuhabia Usinipeche chikai zangi nuhabia Esita kicheche zime nina nuhabia Usinipeche chibara muki nuhabia Esita kicheche na wagana nuhabia Osini peche chiki paranki nuhabia Esita kicheche naichaji tena na tena Otena na tena, waita tena na tena Otena na tena, wanangu nilewe tena Eku shida jana, waita tena na tena Otena na tena, naichaji nilewe tena Etena na tena, wanangu tena na tena Etena na tena, naichaji nilewe tena Oh yeah Oh yeah Wekia, wekia Weka tena ma Ocheza ruka pisa Wanango tusa Wingo matisa Umoja tisa Wanga ruka pisa Inogele tisa Inigo matisa Dawa unikisa Cheza kabibi tisa Ruka na midundu adikisa Keda na cheza tingisa Nukichi na bongi na bambata Nukishiki na kwenye mabibia Kachi ya bari Sangina se Majira dito kete Mana ruka wone Mugamade Sishikyo na bacteria Simira shaji tupia Keda dota shika mpia Kachisi bocho na mpia Dogo mdogo tisa Cheza nege tisa Umoja tisa Nama jita tisa Ini doma tisa Kawa uni tisa Hausi gire tisa Ino gire tisa Cheza kabiku tisa Luka na midundu adungisho Kedada cheza kemishe Kamukishi na bongi na bambisha Nishiki na kanyama bibia Wachia bari Sagina se Majira jito kemike Mana ruga wono Kukamune Kishikyo na bacteria Simera shaji chofia Weda na kashika mia Mashizi bocho anengia Oh ria ria Chwele baba Uweka chena baba Kona mudu muna nuhabia Osini peche chweda da kinuhabia Waijana nuhabia Usini peche chweda da kinuhabia Esita kicheche naichaji tena na tena Otena na tena Waija tena na tena Otena na tena Nataka nilewe tena Eku shinda jana Weda da tena na tena Etena na wecheza ruka tisa Wanango tisa Lukirewa tisa Idigoma tisa Wanga ruka tisa Hausindire tisa Linogere tisa Ilidude tisa Cheza kabisi tisa Lukana midungu alikisho Weda da cheza tisa Amukishi na bongi la babata Unicheki na kanyama bibia Machabari Sagira se Adira joto kemke Wanaruka wa Nipa gamle Nishikyo na bacteria Simina shaji tupia Wedogo tashika mpia Machisi boto na ingia Wanga ruka tisa Hausindire tisa Linogere tisa Idigoma tisa Cheza rege tisa Mgu moja tisa, wanangu tisa Atuhuke tisa, asimeni tisa Ididoma tisa, linogere tisa Wanangu tisa, cheza kabiku tisa Luka na bidunga digisho, kedada cheza chingisha Mkisha mbongi na babasha, unicheki na kutu mabibie Machi ya bari, sangila se, majira kato kemke Wanaruka waone mkamle Ituone baba sema tena, waita nanu habia Osini peche nchi, waita kinu habia Nesita kiche nchi, zimeni nanu habia Peche chweda na kinu habia Esita kicheche naichaji tena na tena Otena na tena, weda da tena na tena Otena na tena, nataka nilewe tena Eku shinda jana, simeni tena na tena Otena na tena, naichaji nilewe tena Eku shinda jana, weda da tena na tena Etena na tena, nataka nilewe tena Eku shinda jana, masera narudi tena Otena na tena, otena na tena Otena na tena Oh, skangabe
Dice sul cielo da Zietto Capana, viva Babbo e da Zietto quei viale nascato.
Bata o poder.